Bado ninaona nyuso zao zimebonda, na huku minaona shavu lako la nenepa. Wanaomba niende jela nisipatikani tena, wanaomba kutongoza kile changu kisiwe tena. Check it. But kwako hana budi, na chenye hawajui. Hey, kwako hana budi, na chenye hawajui. Hey, I care and you care, I care and you care. Kitu gani afanya gangsta kuwa lover boy? Haya mapenzi lana gani kama wanaume anaweza worship you? I'd rather be close to you, I'd rather be with my goons. I'd rather feel the tender you, some touch from you to keep my cool. Show me you care, cause I care what you care. Baby, I care. Kwako hana budi, na chenye hawajui. Hey, kwako hana budi, na chenye hawajui.
Care and you care and I care.